DJShowster.com.
Tata somone
ine na tina e
yashani balechita
ababantu watumai
tata somone
sepiki na tinga
yashani balechita
ababantu twasala
inchi tongu chalo takuri abengi bango Moleni nsala mwe uteko Wangashi shesu nomba maule Nefwe balume ndo busakala Pupunka nevange Moleni mufire fya milandu Urupia lwa wachita watutuye Avalonka tabaka kwa Nedio wa milandu Yangwe chipwa we muchalo Tuletina nukupa Abona baria mufyupo Valeti no kufiala Awele kene chiposo asose Abantu badifye chibebebe Injishi wangansha votele Please tupe ni kwenchito na maiso sele Abaka ele mumajele Bapompwe badifye kunse Abantu lomba na abonda Venda na veni na kumwele mitwe Tata somone
Inde na tina e
Yashani balechita
Ababantu watumai
Tata somone
Sepiki na tinuka
Yashani balechita
Ababantu twasala
Neni bada balomba na kubapina Hati chipingo efyo chisosae Tabasa kamana na walanda Angula wadifuirwa Imbira limu fisungu Bachita fienga wa muisa Amano kufya kufwala Kushelesa efyo amituma Mwaliposa nentambi Mutira uloshi Tata somone Ulwambo nobu chende munga ndayove Mufurilo ulufiengo upulu mushi Pamono upupu Wadikula watata Vena mano kumuzulu Pagoro kota mwana lesa adila Lele mwamupanga business Munga ndaya mushilo Mwaleta muna makwebo Tamwa kwata na nsoni no mwenso Tata somone
Inde na tina e
Yashani balechita
Ababantu watumai
Tata somone
Sepiki na tinimuka
Yashani balechita
Ababantu twasala
Twalishiba Walila mkutulila Abaranda tabaranda Waisawo I am for the people. I'm be by somebody that I've been sent by God.
DJShowster.com